ennaku zino stress nyingi nnyo mu kibuga Kampala eri abantu aba banoonya ssente. Kakati mukyala munnange oba oyina bbaawo ebyaddala mukwate bulungi. Bambi muddaabirize, nyumyanyumyako naye musekeesekemu. Emisolo gifuuse emisolo. Bannyini bizimbe bongeza buli kaseera. Omusajja ava mu kibuga, ssente zimubuze, obwedda tetenkanyiza ggwe, tannamalirayo baana bo school fees, ate nadde waka naawe n'ofuuka akayinja mu ngatto. Abakazi abamu tufuuse ebizibu mu maaso ga babbaabaffe. Tubeeke nneeya gye tweya twekyukyuseemu. Tugenda kutta abasajja stress ebyaddala.